subax baad kacdaa noloshu waa sadarka loadoon si qorshaystay si kale kugu soo sinta subax baad kacdaa noloshu waa sadarka loadoon si qorshaystay si kale kugu soo sinta sidaynoo hayn shalay samantii wada jirkii sidaynoo hayn shalay samantii wada jirkii sagsaa gale baa jire maxaa saxmile qaldamay sagsaa gale baa jire maxaa saxmile qaldamay jacaylkeeni sooma baryaan wuu suuxsayo si buu isu dooriye barsaakana waa jimcay
Well, you're sad, well, you're